Munyandiko cy'ikinyamakuru cyatangaje kuri iki cyumweru ikinyamakuru The Daily Mail cyanditse ko imfubyi za Jenoside nyarwanda nk'uko kizita zigiye gusohorwa mu mazu yazo zabagamo kugira ngo zisimburwe n'impunzi zavuye mu Bwongereza hagendewe kuri gahunda itavugaho rumwe ijyanye no kohereza impunzi zahungiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Rwanda. Iki kinyamakuru kivuga ko izi mfubyi za Jenoside zababwiye ko zikiri bizatuma abantu barenga 20 babaga muri iyo nyubako ko bayisohokamo. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko imfubyi z'intambara zari zimaze imyaka 8 muri iyo nyubako zahawe integuzo y'ibyumweru 2 ngo babe basohotse. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko izi mfubyi ziri mu myaka 20 nta mafaranga zigira, ntacyo babitse, nta n'imiryango bafite, abenshi bagiye guhangana n'ubuzima nyuma y'icyo cyemezo. Inyubako One Dollar Campaign igizwe n'amagorofa 5 iri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yuzuye mu mwaka w'ibihumbi 2014 itwaye asaga miliyari 5 yatanzwe n'abanyarwanda baba hanze n'ab'imbere mu gihugu ndetse na Leta y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryageze aho iyo nyubako iri hagati y'andi mazu menshi atuyemo kuri uyu wa kabiri, gusa ntitwabashije kwinjiramo kuko ubuyobozi bwa ARG ari nabwo bucunga iyo nyubako bwadutangarije ko kwinjiramo bigira amategeko abigenga. Igihe nahageraga nta rujya n'uruza rwagaragaraga mu gipangu imbere usibye ushinzwe umutekano wari mu kibuga hagati. Mu byo twifuzaga kwari ukubona abatuye tukavugana tukababaza niba hari icyo bazi cy'uko iyo nzu batuyemo baba bari hafi kuyikurwamo, nk'uko ikinyamakuru The Daily Mail kibikomozaho. Umuhuzabikorwa wa ARG umuryango uhuza abanyeshuri bacitse ku icumu Bwana Bakina Ismail yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyatangajwe n'iki kinyamakuru cyo mu Bwongereza ko abanyeshuri bari bacumbikiye muri iyo nyubako bazirukanwamo hagatuzwa impunzi zaturuka mu gihugu cy'Ubwongereza atari byo. Bakina yasobanuye ko kuba umuryango ARG ahagarariye wasezera bamwe mu baba bari muri iyo nzu ari ibintu bisanzwe.
Ntabwo gahunda ziri gutegurwa na ARG ziri gutegurwa kuko hari izo mpunzi ziteganya kuza, kuko twebwe dutangira gutekereza porogaramu yo kuba hano hantu hashobora gukoreshwa ibindi bikorwa, batangiye kubitekereza icyo gikorwa tutaranakimenya ko gihari. Hari uburyo twari twarashyizeho bwo gufasha abo bajeni, abo bajeni 22 basigaye, kugira ngo tube twabafasha mu buryo bujyanye n'uko bangana.
Umuhuzabikorwa wa ARG yumvikanisha ko batangiye gucumbikira abanyeshuri muri 2014 batangiranye n'abanyeshuri 190, ubu hakaba hasigaye 22 gusa. Twashatse kumwigihe nyacyo abakiri muri iyo nyubako bazayisohokeramo. Bakinavuga ko atazi igihe nyacyo umunyeshuri wa nyuma azaba yasohotse, gusa yumvikanishije ko nihagira abifuza gukorera muri iyo nyubako abanyeshuri bazaba basigaye bazacumbikirwa mu nzu nto ingana n'umubare wabo.
Twatekereje ko haza kuba umubare wa ntabwo twabitekereza, kuko iriya ni aferi hagati y'igihugu n'ikindi, ahubwo igihugu n'ikindi bashobora kugirana kontrakiti bagasanga natwe turi muri bamwe bari eligible bashobora kuba bahostinga abo bantu iyo kazi rero yazamo, cyangwa se nk'uko tunashobora kuhostinga abandi. Ibintu bikiri mu biganiro.
Hanyuma se ko hasigayemo abantu 20 bo iyo gahunda niramuka yemewe aba bantu koko bakaba batoranywa bakaza muri iyo nzu ya One Dollar Campaign, abo bandi bazabana nabo bizagenda gute?
Twatangiye gutegura ko twabashyiraho ubundi buryo bashobora kubaho, noneho ino nzu itangira gutegurwa no kuba yarebwa ibintu bitandukanye byahakorerwa.
Gukurikirana iyi nkuru twabashije kumenya umwe mu banyeshuri babaye muri iyi nyubako mbari ubukeye Sipriye, atubwira ko arangije yahisemo kwitunga.
Kugera aho yashoje kwiga kandi zigenda kushaka ubushake bwanjye, ko namaze kubona amaze gukura mbona umuntu usoje kaminuza mu by'ukuri ntakabanyerwa, kuko ntabwo kugira ngo nkamenya uburyo nashaka ubuzima kuburyo nawe nyine azaba icyo yigeza na umuntu w'umugabo. Rero naje nijyanye rwose basaba ko banekeza ndi barandekeza ndagenda, nuko nk'uko nk'ababyeyi banjye bandeze nyine nuko banandiye kaminuza ndarangiza mbese ntashobashije.
Hanze ko haba hatoroshye, ntibishoboka ko wagerayo ukifuza kuba wahagaruka?
Oya, ntabwo nagaza ko nari bwanjye imyaka mfite sembere kumva nashaka kubona sida muri hoteli na kabisa oya, ni uguhangana nk'abandi gakompeta nashaka ubuzima nkabaho.
Mugenzi we Janvier yahawe umugisha waracyari mu nyubako ya One Dollar Campaign nubwo yarangije kwiga ariko nta kazi arabona.
Iyo urangije baragusezerera uko sisiteme yubatse. Ugeze hanze hari igihe usanga bikugoye kuko amafaranga baduha kuyamanacinga cyangwa se kubera ko hanze utahazi neza ugasanga bikubereye ibibazo, ariko ushuba nziza nyine ku muntu uba warabaye mu rugo bamucukije neza, iyo ugize amahirwe ukabona akazi uba usohotse neza.
ijanditswe na Daily Mail byahuriranye n'ijanditswe na Daily Mirror nayo yo mu Bwongereza nabyo byanenze kuba abanyeshuri b'imfubyi za Jenoside bazakurwaho batuye. Ku ruhande rwabo guverinoma y'u Rwanda nayo yakurikiraniye hafi iby'izo nyandiko zose. Ku rubuga rwe rwa Twitter Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yavuze ko inyandiko ya The Daily Mirror itarimo ubunyamwuga. Madamu Yolanda Makoro umuvugizi wa Leta nawe yavuze ko iyi nkuru atari yo, yumvikanisha ko abari basigaye muri iyi nzu bake bazasubizwa mu buzima busanzwe. Mu cyumweru gishize nibwo u Rwanda n'Ubwongereza byasinye amasezerano y'uko Ubwongereza bwakohereza mu Rwanda abantu babwinjiyemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko bashaka ubuhungiro. Gahunda yamaganywe n'abatari bake barimo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza, kiliziya y'Abangilikani mu Bwongereza, ishami rya ONU ryita ku mpunzi za HCR ndetse n'abamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Imiryango ikora ubuvugizi irenga 160 yavuze ko iyo gahunda irimo ubugome mu buryo buteye isoni, isaba Minisitiri w'Ubwongereza Boris Johnson kuyikuraho. Asumta Kavoyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.